uyakhumbula ukuthi ngakuthola ungasebenzi, uyakhumbula ukuthi ngakuthola ungenalutho, uyakhumbula ukuthi ngakuthola ungenalutho, uyakhumbula ukuthi ngakuthola ungasebenzi. Njengoba sekusebenza wena sewushintshe imanje, uyakhumbula ukuthi ngakuthola ungasebenzi,
waphela umsebenzi wamshalazela, waphela uthando wamshalazela. Wapelo umsebenzi wamshalazela, wapelo uthando wamshalazela, kanti